Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Muri studio ya karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema, mbahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga, aho uyu munsi twawuhariye imikino Olympic iri kubera i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga, nkuko narimbabwiye muri studio ya karindwi hano Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema. Kuri uyu wa gatanu i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil nibwo hatangijwe ku mugaragaro imikino Olympic. Abakinnyi bahagarariye u Rwanda muri iyo mikino batangiye gukina kuri uyu wa gatandatu. Wa mbere wakinnye ni Adrien Niyonshuti usiganwa ku igare, ariko iryo siganwa ntiryamuhiriye nyuma yuko adashoboye kurangiza isiganwa ry'ibirometero 237 kuko yabanje kugira ikibazo cy'igare nyuma yo guhabwa irindi akora impanuka yatumye adakomeza. Yari amaze kugenda ibirometero bisaga 50. Siniyonshuti gusa utarashoboye kurangiza iryo rushanwa, dore ko mu bakinnyi 143 bagombaga kurushanwa muri iryo rushanwa bari batangiye harangije 63 gusa. Undi munyarwanda wahatanye kuri uyu wa gatandatu ni Joanna Umurungi, wari umaze igihe yitoreza mu Butaliyani, akaba yarasiganwe mu koga metero 100 mu cyiciro bita butterfly. Umurungi akaba ariko atarashoboye kurenga icyiciro yakinyemo. Undi munyarwanda uzarushanwa vuba ni Eloi Imaniraguha, akaba azakina ku wa kane w'icyumweru gitaha, akaba yaramaze umwaka yitoreza mu gihugu cya Thailand. Uyu munsi kuva i Rio de Janeiro turaza kugerageza kuvugana na Adrien Niyonshuti, hanyuma ariko ubu ngubu turi kumwe na Eli Manirarora, akaba ari vice president wa Komite Olympic, akaba ari nawe uyoboye intumwa z'u Rwanda i Rio de Janeiro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga bwana Manirarora.
Murakoze cyane.
Mbere na mbere gerageza uduhe ishusho yuko aho ngaho i Rio de Janeiro ibintu byifashe bwana Manirarora.
Mbyo kuri ano i Rio de Janeiro mu mikino Olympic navuga ko ibintu byifashe neza, ko abatlete bo mu rwego rwo hejuru bose baje guhatanira hano imikino itandukanye. U Rwanda narwo rero ntirwatanzwe kuko twazanye abatlete hafi 7, ndetse ko bamwe bataragira hano kubera ko klima yaho bari kwitoreza ishobora kubira 5. Ariko mu by'ukuri nubwo twatangiye nabi, navuga yuko nibisanzwe kuko abantu bose baba bashaka gutsinda. Ubuzuko uburiye mukorewe ntako batagiye.
Abo barindwi bahatana mu yihe mikino?
Uretse nyine Adrien Niyonshuti usiganwa ku magare mu rwego rwa road, hari na Nathani Byukusenge uzasiganwa ku magare ariko mu byo bita mountain bike, hari mu misozi no mu mikuku mibi cyane, hari Eloi uzoga, ndetse na Joanna Umurungi woze ejo nubwo atitwaye neza. Hari n'abandi babiri birukanka marato, ndetse n'umwe birukanka ibirometero 10, babiri birukanka marato ni Mukasa Kindi Covid, ndetse na Uwiragiye Ambuwaze uri kwitoreza mu Buholandi, nawe birukanka ibirometero 10 yitwa Salome, Nyirarukundo Salome.
aba bakinyi babiri b'abanyarwanda ntago bashoboye kwitwara neza. Adrien Niyonshuti yagize ibibazo by'igare nyuma aza no kugira impanuka, hanyuma Joana Umurungi nawe nubwo yitwaye neza mu gihe kuko igihe cye gisa nkaho hari intambwe yateye ugereranyije n'igihe yari asanzwe akoresha mu koga. Uyo byagenze gute, tubwire muri make uko abo bakinyi bitwaye.
Mu by'ukuri Adrien Niyonshuti ibyagaragara nuko yahuye n'ikibazo na uvuga kiri mekanike, kuko igare rye ni igare elektroniki riba rifite uko riremetse. Yayirukanse rero ageze hafi milometero hagati ya 50 na 60, igare rigira ikibazo burundu abura uko yideparasa riba karemeze. Hanyuma abashinzwe kompetisiyo bamutiza irindi gare, urumva igare baramutije ntabwo yari imenyereye ibirenge, ntibyari bihuye n'ibye, cyane cyane ko yari umukinnyi porofesiyoneli. Ibyo rero bitumagwa aguye rero arababara cyane ku kibuno ku buryo atashoboraga gukomeza kompetisiyo. Joana rero we mu by'ukuri ntabwo atagize ibyo yakoze, yakoze iyo bwabaga aroga ndetse agabanyaho ibihe yakoreshaga. Ku bwanjye navuga yuko ibyo yakoze bidahabanye kure n'ibyo twateganyaga ko yakora, kuko iyo umuntu ku bwanjye yakoze nka 90% muri maximum ziwe yagiye muri kompetisiyo agakoresha ubushobozi bwose yari afite, antrenoma yakoze akabishyira mu bikorwa, numva ko bwanjye ntacyo twakoze. Kuko n'ubundi ikigaragara hari abantu benshi bamuruta, kandi ino mikino n'imikino yo mu rwego rwo hejuru ntazaribamo, nta tombo ribamo, ntabwo wabona umudari paradisida. Ariko mu by'ukuri bigaragara yuko nka Joana ku myaka ye nubwo ariwe wa mbere mu Rwanda kuri butterfly, ariko bigaragara ko mu myaka ye i Tokyo ashobora kujya mazana imidari gikomeza kumwitaho.
U Rwanda kugeza ubu nta mudari rurakura mu mikino olympique. Ese nkamwe muri mu bayobozi ba komite olympique y'igihugu, niki murimo gukora kugira ngo umunsi umwe u Rwanda ruzashobore gutahana umudari?
Mu by'ukuri ikintu cya mirongo asobanura u Rwanda ruri mu bihugu bikeya bigiye mu mikino olympique vuba, ko rwagiye mu mwaka w'1985. Ibindi bihugu nka Kenya byagiye muri iyo myaka ya 50, bitavuze yuko ariko kugeramo kare byo byatuma utwara umudari, ariko na experience ni ngombwa. Ikindi kigomba kugaragara ni uko ino mikino ibisaba ibintu byinshi, bisaba abatekinisiye, bisaba infrastructure zo mu rwego rwo hejuru, ndetse bisaba n'igenamigambi rigenda rifatirwa kurushaho. Muri u Rwanda icyo duteganya kigaragara kugira ngo dutware umudari ntabwo ari ejo, ariko kandi twagumye no gutekereza ku mikino imwe n'imwe iba yegereye imidari, kuko urebye nka football, volleyball, basketball, izi za rugby na golfe biragoranye kugira ngo nk'umuntu ukina tennis par exemple mu Rwanda azagere igihe ajya guhangana n'aba Djokovic. Bigaragara ko twagumye gukina muri ya mikino mite mitoya, ya mikino wege umuntu afata umudari bitamugoye.
Iyo ni nk'iyihe bwana Manira?
Yo kumasha, hari indi mikino yitwa nka taekwondo, hari imikino yitwa fencing yo kurwandisha inkota, ndetse n'imikino imwe n'imwe ya njyarugamba ubona ko tuyitayeho tukava ku mikino yari ya siporo de masi, tukagira igenamigambi rifatika, tukayifatanya n'iya atletisme, bigaragara yuko twagera ku mudari vuba. Kigomba rero nta kindi igenamigambi, abatlete bumva aho bagomba kugera, ndetse na infrastructure zo mu Rwanda zikamereyo. Ikindi tugafata imikino n'ikintu cyatunga umuntu apana kubifata n'ibintu byo kwishimisha gusa, niki cyatuma tugera ku ntego vuba.
Urakoze bwana Manirarora. Ikindi abantu bakunze kwibaza, umubare w'abatlete u Rwanda rwohereza muri iyo mikino uracyari muto cyane, impamvu yaba ari iyi?
Mu by'ukuri nk'uko nabivuze kare, biragaragara ko umubare w'abatlete bohereza mu mikino aba ari mutoya, ariko impamvu ntugire ngo inganururo ni impamvu nyinshi cyane. Icya mbere, mu Rwanda dufite imikino itaraba abantu ntabwo ari professionel. Ikindi bakunda kujya mu mikino collective oro imikino individuelle niyo umuntu aba afite chance zo kujya mu mikino olympique. Ntumbwire ko football y'u Rwanda itari n'iya mbere, wenda tuvuge muri Afurika y'Iburasirazuba yaba iya mbere muri Afurika yose, kuko bagenda bafata imikino umuntu aba imikino umuntu aba yegeze kurasha intego mu cyiciro cye nkabure mbore y'abantu bakuru niba turi nk'aba kane muri Afurika batwara ikipe ebyiri za mbere kandi bigaragara yuko hagati y'intera iya kane n'izo ebyiri za mbere hakirimo intera ndende biragoranye ariko abantu bagiye bajya mu mikino individuel imikino n'iya atletisme kubera ko ari individuel kandi burya ni nahenze imikino ya boxing ni individuel imikino yo navuze yo kurasa bya kinyarwanda kandi burya abantu benshi bari bazi kurasa intego imikino yo gutegeka ya epelita bita fencing imikino yo gukirana imikino ya judo n'iya taekwondo niyo mikino yatuma tugira abantu benshi ibyo rero ikigaragara ni igenamigambi rifatika ari naryo tugomba gusubira iwacu tukaryitaho ikindi abantu bose bagakina imikino atari yo kwishimisha ahubwo ari imikino ishobora gutuma igihugu cyacu kigaya ishema ndetse n'indirimbo y'igihugu ikaba yaririmbwa ahantu nk'ahangaha bateraniye ibihugu hafi 2007
hanyuma se nk'iyo mikino mwari mwatangira gutekereza kuyitangiza no gushishikariza abanyarwanda kuyitabira
nibyo koko nk'umukino natangiye witwa acari wo kumasha twatangiye mu Rwanda hashize hafi imyaka ibiri n'ubu federasiyo yabo irakora neza yabonye ubuzima gatozi imikino nk'iyo yitwa fencing ya IP irakora neza uretse yuko hagenda habonekamo utubazo tumwe na tumwe tw'ibikoresho mumbabarire umukino wa taekwondo habuzeho gatoya ndetse n'umukino wa judo bushya twagiye mu mikino olympic ubungubu baraduhukaho gato ariko ni imikino tugiye gushyiramo ingufu tukaba tugomba kuyifata nk'aho ari imikino tugomba kwenzesingamo ibintu by'ubushobozi bwacu bwose bwaba ari ubw'amafaranga bwaba ari ubw'ubumenyi kugira ngo iyo mikino turebe uburyo yazatuma tugira abantu benshi bajya mu mikino olympic batagiyemo kubera ubwinshi gusa ariko nibura harimo abagiye gushaka umudari
bwana Manirarora urugero hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imikino myinshi ihera mu mashuri ayo makompetisiyo amashuri akagenda arushanwa muri iyo mikino itandukanye ariko ese mu Rwanda hari uburyo mufatanya na Minisiteri y'Uburezi cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iyo mikino ishinge imizi mu mashuri kuko mu mashuri ariho hava abo banyarwanda bashobora kuzateza iyo mikino imbere
urakoze cyane ku kibazo mbajije ariko icyo kibazo nkeka ko mu Rwanda navuga ko cyakemutse mu gice kimwe kuko dufite sports scolaire federation nayo ni membre ya komite olympic mu by'ukuri mu rwego rwa east africa muri competition yitwa fiasa mu minsi iri imbere igiye kuba u Rwanda ruri mu bihugu bifatamo imidari myinshi ahubwo ikibazo kiva harimo hagati ya interscolaire n'ama universite kugira ngo uzi yuko kwiga ni inshingano za buri munyarwanda wese so abana benshi urubyiruko ariko rwabonye gukora siporo wari uri mu mashuri yisumbuye wava muri kajya muri iniverisite muri iniverisite niho dusigaye tubona hari ikibazo ikindi ni taransifa cyangwa kuva mu cyiciro cyo mu mashuri bajya muri federasiyo aho ngaho niho tubona harimo icyanya twagombye kuzuza kugira ngo abantu bagende bahererekanya hatagira abantu bafite ubuhanga cyangwa se ubumenyi muri siporo runaka bagenda batakara na ubundi murente sikore natwe twemera ko iri mu mafederasiyo akora neza mu Rwanda
urakoze bwana Manirarora guma kuri telefoni mu kanya turaza guha urubuga abakunzi bacu bagire icyo bababaza ariko nanone turi kumwe na Adrien Niyonshuti akaba yarasiganywe ku munsi w'ejo ku igare ariko aza kugira ikibazo cy'impanuka ndetse n'igare rye riza kugira ikibazo bwana Adrien Niyonshuti ikaza mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane
mbere na mbere kandi tubanje kubaha pole kubw'impanuka mwagize no kuba mutarashoboye kurangiza isiganwa mwarimu
murakoze cyane mese nyine habaye impanuka sinabasha kurangiza ariko uyu munsi mvuye kwa muganga ibintu byose bimeze neza mu masikaneri ndabona nta kibazo mukuri muri rusange
tubwire muri make uko byakugendekeye
ejo ukuntu byangendekeye nge namaze iminsi nitegura umukino bihagije nk'umuntu wari watoranyijwe mu Rwanda gusohokera igihugu cyanjye nza hano dukora opening ceremony nari nararebye kose aho tuzakinira nta kibazo na kimwe gihari gare makanika mbere yo dutangira umukino umunsi w'ejo bundi yari yarebye igare nta kibazo ahantu hose bimeze neza ariko ku munsi w'ejo dutangira kompetisiyo tugeze mu metero mita 65 twataga mu mabuye maze kuyavamo igari ryanjye rigira ikibazo cyo guhagarara amafitensi kuko ari gare amafitensi aba ariyo elektronike hari kabure yaje kugiramo ikibazo imwe ijyana kuri main function ibyo bita shifting bizanye n'amafitensi biza guhagarara nta kintu ushobora kuba nakora narahagaze imodoka isanzwe abategura umukino hano muri Jeux Olympiques iyo bita nitoka iza kumpa igare ariko ritari kuri size yanjye ndagerageza gukurikirana kugerageza gusubira muri proto b'abantu baba twaturitse muri imbere nyine nzakongera kugira ikibazo cyo gutobokesha ahantu hamanuka ari naho naje kugwa mpagirira impanuka ikomeye ariko idakomeye cyane ngira ikibazo mu kuguru ngira ikibazo cy'ibisebe moraho amarapa agera kuri abiri ariko biza kurangira mpagaze kuko igare n'iryari kuri size yanjye n'igare n'iryari karite nk'iryo nakoreshaga ndakubona nyine birangira mvuga mu mukino ariko mukuru muri rusange wari n'umukino ukomeye kuko n'abagenzi banjye mu bantu bagera ku 140-150 batangiye kurusi haje kurangiza abantu bagera kuri 60 nabane 70 umukino nawo wari ukomeye cyane.
Ese kuba ahararangije abantu bakeya byaba biterwa n'iki? Ni imisozi n'amabuye umuhanda wari umeze ute?
Amabuye arimo imisozi na kurusi twakinnye cyangwa se kose aho twakinaga hari umukino uri tekinike cyane harimo kuzamuka no kumanuka hari n'umuyaga mwinshi mbega yari kompetisiyo iri tekinike cyane ku buryo aho warangaraga gato ashobora kuba wahura n'impanuka cyane noneho by'umwihariko ibintu by'amagare n'umukino isani isaha mugenzi wawe ashobora kugwa nawe ukaba wagwa muri ya kundi ya ba bantu baguye cyangwa se umwe akagwa hakurya akagusha abandi 2, 3, 4, 5 uwa gatanu nawe akaza akakugonga nawe ukaburaguye n'umukino uba utoroshye gukina ariko nta kundi bibaho mu magare nyine murakina mukitegura na risike ko zishobora kubaho ukagerageza kuzirinda ariko iyo zije ntabwo umuntu aba atagize ngo zirinde zikaza nyine ugasanga uzisanzemo izo risike zo kugwa risike za mekanike uba utigeze uteganya utigeze utekereza ko zishobora kubaho ni ikintu cyiza isegonda ku isegonda kikaba cyagutungura kikaba nk'uko ejo nanjye byambayeho.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turi kumwe n'umukinnyi Adrien Niyonshuti usiganwa ku magare akaba ari i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, ndetse tukaba turi kumwe kandi na Eli Manirarora, Vice President wa Komite Olympique, akaba ari nawe uyoboye intumwa z'u Rwanda i Rio de Janeiro. Muri aka kanya reka dufungure amatelefoni yacu dufate abakunzi bacu bifuza nabo kugira uruhare muri kino kiganiro. Kuri telefone turi kumwe na Emi. Emi, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali Gikondo.
Ikibazo cyawe?
Ni igitekerezo nkaza no kugira ikibazo mbaza nyuma abatumirwe.
Yego.
Ariko mbere ndabanza gushimira Niyonshuti Adrien nanamubwira ngo felicitation nubwo bitashobotse ko yaba mu bakomeza ariko mubwira ngo ibyiza biri imbere. Nkaza gutanga igitekerezo rero nk'iyo mikino ya Olympique mu Rwanda kenshi urasanga ititabiriwe cyane bitewe n'uko bamwe ntibanayuni bayisobanukiwe ntibanayumva neza bamwe. Igitekerezo natanga bibaye nka byiza bagira amarushanwa menshi azajya abera mu Rwanda akagera mu gihe gito akajyaho inshuro nyinshi mu gihe gito kugira ngo tubashe kuyisobanukirwa noneho bigatuma abantu bamenya ngo Olympique ni iki, imikino ni iyihe, n'abayitabira akamenya ngo turitabira gute. Kuko n'igihe umuntu aba afite impano ariko atazi ngo umukino ni uwuhe, nkaba nababwira ngo barebe ukuntu bongera amarushanwa.
Urakoze Emi. Reka dufate na Eric. Eric, mwiriwe neza?
Uri
hehe?
Ndamukiriza ndi Bujumbura mu Burundi ndamugiriza umutumire.
Barakumva?
Yego, akabazo mfite akabazo hamwe n'intererano. Yo nagomba kubabaza musanze ku ntengerano ukuntu bimeze mu kiganiro Olympique nayo batanguye kera, ndabona yuko Abanyafurika turacari inyuma cyane kubera nta masantre de formation, amasantre usanga bagiramo imyidagaduro usanga akenshi ibihugu bya Afurika bikize. Nagomba kubabaza nko mu Rwanda nibutse mu Burundi nk'akarorero umudari watwawe n'umuntu mu b'inzahabu mu myaka ya 1990. Nagomba mbaze mu Rwanda hari amasantre de formation baba bafite, amasantre akademike baba bafite cyane mu gihe byuba bikenewe ikintu namba leta irashyiramo uburyo bukwiye kugira ngo bashobore gutera imbere, babone yuko bashobora gupresenta ibihugu byacu bya Afurika neza mu Burundi, mu Burundi cyangwa muri Afurika nzima yose mugawa ka by'umwihariko. Mbona yuko kuri bwanje hariho ukunegija kwa leta z'ibihugu bya Afurika. Hanyuma nagoma ntihangane Shadrien n'inshuti ko byashyitse akagira gisanzwe ubutaha nawe kazimaze isetara ari kugira ngo zobandanye. Nibaza yuko izokomeza bigaca. Urakoze cyane,
urakoze Eric. Bwana Manirarora, gerageza usubize ibyo bibazo byabo bakunzi bacu babiri.
Urakoze cyane. Cyo cyambere n'icyo numvise neza cyaye muri Gikondo. Mu by'ukuri abazitsi bazongera ngo gifite akamaro kuko abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya imikino Olympique na atletisme mu Rwanda. Ariko ngira ngo wenda mbehe nk'ishusho imwe ni uko amafederasiyo yose aba mu Rwanda amenshi ajya mu mikino Olympique. Ni muri urwo rwego mu gutangira n'ikipe ya football ye hariya muri Ferwafa, ikipe yo munsi y'imyaka 23 yagiye mu mikino yo guhatanira kujya mu mikino Olympique iza gukurwamo kuko muri football hakina abantu bafite imyaka 23 suza hasi, ndetse bakaba bashyiramo n'abandi batatu bakuru. Niko itegeko rivuga. Volleyball nayo ikina burya igira uruhare mu mikino Olympique. Ikipe yacu yagiye mu gushakisha ariko biranga. Rugby niko byagenze, handball niko byagenze, ariko nibura bagira umubwire yuko nka beach volleyball. Beach volleyball ku munota wa nyuma yagiye muri competition eshatu, ibi ya mbere ubwa nyuma asigaye amasegonda abiri nibyo yakuyemo n'abakobwa bo muri Ezuru, ndetse n'abahungu nuko byagenze. Mu by'ukuri imikino Olympique ntabwo ari imikino umwe, ntabwo ari atletisme. Imikino myinshi abona mu Rwanda ni Olympique. Itari Olympique ni mike, ni nka karate, ni nk'ibi by'ibisoro, ariko imikino myinshi ni Olympique. Kwitegura rero bigenda gute? Kwitegura umukinnyi kuri kuntu tugira amashampiyona meza, returunwa nziza, ubuyobozi bwiza, abakoci bahugurwa, abakina za sekafa, abakina imikino regional, abakina imikino nyafurika. Burya niko umukinnyi agenda akomera ku buryo azagira mu gihe cyo kujya mu mikino nk'iyo ku rwego rw'isi. Ngira ngo icyo nicyo cyakumvikana gutyo. Imikino Olympique ntizi uko abantu benshi babona hajyamo abantu muri atletisme, ariko imikino Olympique itandukanye na atletisme, ndetse na komite Olympique ntabwo ari federasiyo ya atletisme, ahubwo ni impuzamashyirahamwe y'imikino yose mu Rwanda. Football bazi nayo irimo kugeza ku gisoro cyo kitajya cy'amakino Olympique. Ngiye ku kibazo cy'umurundi rero ntabwo nacyumvise neza.
Ahanini
yavuze kuri centre de formation.
Tuvuge nk'urugero, urebye n'aba bakinnyi b'abanyarwanda benshi bazitabira iyi mikino Olympique, benshi ntabwo bitoreza mu Rwanda.
Birumvikana nyine impamvu atitoreza mu Rwanda ni uko abageze mu rwego rwo hejuru. Mwereke nka Mukasakindi Claudette. Mukasakindi Claudette na impamvu yagiye muri Nairobi na Nitwa Iteni. Uretse n'Abanyarwanda n'Abanyaburayi bajya kwitoreza Iteni. Iteni kubera iki? Hari umwuka mwiza utuma ujya muri kompetisiyo ugeze ku rwego rwo hejuru. Ikindi wowe witorezayo uba wirukankana n'umuntu wigeze gutwara umudari Olympique. Ku buryo ugenda umenyera uko awumeka, ugenda umenyera intambwe ye. Mugiye mugeze muri kompetisiyo mukagira utamutinya, mukagira muhumeka umwuka. Niyo mpamvu abantu bagite ntabwo abanyarwanda gusa n'Abanyamerika bagenda ibirometero birebire bajyayo. Ni ukuvuga ko ari imikino isaba umwuka wo mu Rwanda kurusha umwuka w'i Burayi. Adrien Niyonshuti ni umuprofesiyoneri. Ntabwo umukino Olympique ari imikino yahagarara, ntabwo wazi umunsi umwe muri gitangaza ngo ujye umukino Olympique wakwemerera. Hagomba kuba hari ahantu wagiye unyura, unyura ukagera ku rwego. Kuba mbere yari kumwe n'abandi bantu bajya mu mikino Olympique batwara za Tour de France, bajya bagira ama etapes batwara, ni inyungu ku banyarwanda ko twebwe amasantre de for twabwe kugira amasantre de formation amasantre de lit akaza tumaze kugira abatrese twatoranyije b'intoranwa ariko umwe nko muri volleyball muri volleyball burya tugira amasantre de lit hari amashuri amwe n'amwe ajyamo abakinnyi barebare bagiye batoranwa hirya no hino mu mashuri bakaboherereza hanta mu ishuri rimwe kugira ngo bige cyane bige amashuri asanzwe ariko bajya no muri uwo mukino centre de formation ni nyamu Rwanda ariko centre de lit n'ubundi zagombye kuba nkeya n'ubwo ubu ngubu tuzajya kuzagira amasantre dukoresheje na WDA ku buryo abantu bafite impano mu mikino runaka bashobora kujya kwiga muri WDA biga niwo mwuga bigafatanya no gukora siporo ni muri iyo kade twebwe twumva siporo yatera imbere mu Rwanda.
Adrien Niyonshuti, gerageza utubwire nk'umuntu wanyuze muri ayo masantre itandukaniro riri hehe?
Itandukaniro rirahari cyane kuko njyewe ubwanjye ntangira umukino w'amagare natangiye muri famiye yanjye bivaho ninjira muri Project Rwanda ari yaje kuvaho organization nziza ya Team Rwanda. Team Rwanda iza guhindura ibintu byinshi cyane bijyanye na federasiyo ndetse na minisiteri dufashamo na Minispoke na komite olympique kugeza aho dufite centre mu i Musanze ari centre imwe ikomeye muri East Africa ndetse no navuga no muri Afurika igaragara ko ifite organizasiyo nziza iyo centre iri hariya i Musanze Rising Ishaf Center. Maze kuva aho ngaho icyo gihe centre yari itaraza kuko centre yafungwe neza mvuye mu mikino ya Randre ya Londres ya Olympique ya 2012 naje kwerekeza muri South Africa hari centre ikomeye cyane aho bita Potchefstroom uvuye Johannesburg ni mu birometero hafi ijana 180 naje kwitorezaho hashize igihe cy'amezi atatu mbasha kuboneraho kontra ntangirana na ekipe ya MTN Engarde ubu ariyo bita ariyo twita the nation data iri mu cyiciro cya mbere mu bijyanye n'amagare tumaze kwesa n'agahigo tumaze kwitabira Tour de France ebyiri y'umwaka ushize n'iyo mwaka uyu mwaka akaba twakoze arimo n'agashya cyane bagenzi banjye babasha gutwaramo etape zigera kuri eshanu. Maze mu icyo gihe cyose maze mu magare nanyuze muri amasantre akomeye no kugera ku rwego rwa kategori ya mbere mu bijyanye n'amagare nake mu nzira nyinshi zitandukanye ariko ni ukuri centre ni très important ndetse no kugira ubuyobozi bwiza amafederasiyo meza abasha gushakira abakinnyi impande n'impande zitandukanye by'umwihariko nko mu Rwanda cyangwa se no mu yandi mafederasiyo navuga ngo nabo bashyiremo imbaraga gushakira abakinnyi b'Abanyarwanda imikino hanze y'u Rwanda kuko mu Rwanda ntabwo kuba uri star mu Rwanda cyangwa ugakina amakompetisiyo yo mu Rwanda ukatwara amakompetisiyo atanu atandatu icumi ntabwo uvuga ko muri East Africa ushobora kuba ugeze kuri urwo rwego kuko ugerayo ugasanga nta n'ubwo uragera muri kategori ya gatatu kuko iyo ukompaye muri East Africa nubwo nabwo tukiri hasi ariko usanga nabwo tutari hejuru cyane y'abanyakenya cyangwa se n'abandi bantu batandukanye mu andi makompetisiyo atandukanye wenda mu magare turi navuga ngo muri Afurika turimo ku mwanya wa gatatu mwanya wa kane ukuyeho Eritrea Maroko na Algeria nizo ekipe z'ibihugu zituri imbere ariko hano usanga tumeze neza ariko mu zindi siporo ngewe nk'umusporti cyangwa se nk'umuntu uri hano muri Jeux Olympiques iriyo uhagarariye abandi ba atlete navuga ngo nibashyiremo imbaraga amafederasiyo ashakire imikino iri mu rwego rwo hejuru abatlete babashe kuzamuka kuri revo bagere kuri kategori ya kabiri ya gatatu iya mbere noneho babashe kuba bagera hano mu mikino mpuzamahanga irimo kubera hano iriyo cyangwa se mu majez Afurika tubashe kuba twajya kuyakompetita turi kuri kategori ya mbere tuvuga tuti tuanarita kuba twatwara mudari hatabayeho agisida cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye zibaho muri siporo nk'uko natangiye mbikubwira.
Urakoze
ibijyanye n'amasantre santre irahari mu Ruhengeri nanjye mfite santre yanjye yihariye yo bita Adrenaline Cycling Academy iri Rwamagana dutangira nta focus yanjye dutangira kutoza abana guhera ku myaka 8 kuzamura kugeza kuri 15 byibura nkaba nabohereza muri equipe nationale maze kubona abafite ubunararibonye cyangwa se abakunze umukino w'amagare bamaze kumenya siporo y'amagare n'iki no kuyimenya bitandukanye mu bijyanye n'amagare navuga rero no muri atletisme no mu boxi no muri n'imikino yose dufite mu Rwanda byaba bizabayeho amasantre cyangwa se ahantu abana bakiri bato barushaho kugenda bigira siporo nk'uko muri football mu bigo by'amashuri na volleyball bagenda babigerageza ariko umukino w'igare ntabwo wawujyana ngira ngo mu bigo by'amashuri ni ibintu ni umukino uhenze usaba igare usaba iki bisaba ko abana bagomba bafite ubwo bunararibonye cyangwa se no gukunda ibyo bintu bakeneye amasantre yo kubyigiramo n'imikino ijyanye ibintu byo guterura cyangwa se bitandukanye indi mikino itandukanye yakirwana muri Jeux Olympiques muri Jeux Africa mu mikino mpuzamahanga navuga akagombye kugira amasantre menshi atandukanye muri buri karere hakabaho santre yujuje ibikoresho noneho abana bari interested bakajya bajya gukora iyo siporo babara kubona ko bafite impano twarushaho kubakurikirana no kubategura mu gihe cy'imikino runaka iri imbere tuzajya tugenda turushaho kwitabira mu Rwanda.
Urakoze Adrien Niyonshuti kuri telefoni kandi turi kumwe na Jacques. Jacques mwiriwe? Uri hehe?
Mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Gerageza uzamure ijwi ryawe ariko.
Kwa hivyo sisi nuko silamu mwiza makungoni na mjibu vito ya hivyo cha chuchivu grubi kwa hivyo silamu mwiza makungoni
Jacques turumvikana ndibaza ko ikibazo urimo kugerageza kubaza kitajyanye n'ibyo turimo kuganiraho turimo turaganira ku mikino olympique urakoze cyane ariko ubwo ubutaha icyo gitekerezo cyawe tuzaguha umwanya ukigeze kubakurikira Radio rya America turi kumwe na Ismail. Ismail mwiriwe neza?
Yego
uri hehe?
Igikondo.
Ikibazo cyawe gerageza uzamurijwe.
Ikibazo kijyanye n'ibyo ese nishyiriza baryanye
ndiba
ubazaga ngo nishyiriza baryari
imikino yaratangiye Ismail
yaratangiye
yego
abatagarira kumureba.
Urakoze ngira ngo Ismail nawe ashobora kuba atakurikiye neza. Bwana Adrien Niyonshuti, abantu benshi bakunze kuvuga ngo iyo muri mu marushanwa nkariya cyane cyane aya magare iyo ufite amahirwe ukaba urimo kurushanwa wenda n'abantu muturuka mu gihugu kimwe cyangwa se muturuka muri club imwe hari ukuntu bikorohera bikanakurinda n'impanuka nk'izo wagize ibyo bintu nibyo?
Ibyo bintu ni byo cyane iyo ufite nk'abatubyenda nk'abongereza cyangwa se ababelgike ejo batsinze n'abandi bakinnyi benshi ufite abakinnyi bagenzi ba babiri cyangwa batatu ntekereza nk'ejo iyo mba ndi hano nk'urugero ntabwo rwa hafi ndi kumwe na bagenzi banjye nka babiri cyangwa se batatu bari mu mikino umwe ashobora kuba ya migare nkaba nakomeza mbega umwe akitangira undi cyangwa se no mu rwego rwo gufashanya biroroha kuko iyo muri babiri batatu mwegeranye bane batanu andi ma ekipe cyangwa se abandi basikirisite batinya kukwegera no kugusunika na ibintu bagenda duterana inkokora atinya no kugutera izo nkokora kuko ababona ufite bagenzi bawe kandi uri kumwe na ekipe yawe ibyo ni ibintu bigenda bibaho mu magare bigorana ariko ntekereza ko uyu munsi imyaka ine ishize na nubwa mbere nitabiriye mountain bike mu gihugu cya London none uyu munsi dufite nitabiriye imikino ya Rio mbe yuko nitabiri ino mikino yariye mu bijyanye n'amagare ntekereza ko byari bigoranye cyane bitewe n'ahantu igihugu cyacu isitwari twanyuzemo kugira ngo tubashe kubona abakinnyi berekeza mu mikino nk'iyi ya Jeux Olympiques abakinnyi baheruka kuyitabira ntekereza bari babiri harimo Mparabanyi Faustin kwibuka n'undi zina neza ariko nigeze kusoma mu nyamakuru nabo baje guhura n'ikibazo n'iki cyanjye bagira ikibazo cy'uko ekipi itari ifite ibikoresho bihagije kwitegura bihagije baza ntibabasha kurangiza imikino ariko urabona nyuma y'igihe kirekire gishize uyu munsi tubashije kongera gusubira muri sitirizima mu bijyanye no gukina mu muhanda ku itariki 21 dufite Nathan Jusenge uzitabira mountain bike nyuma y'imyaka 4 gusishize Londres tubashe kubona byibura buri nyuma y'imyaka 4 dufite umukino ushobora gusohokera u Rwanda muri disipurine y'amagare ntekereza rero ko ku giti cyanjye no ku byiringiro mfite mu myaka iri imbere tuzaba tugeze nko kwitabira Jeux Olympiques cyangwa imikino ya Jeux Africains turi batatu turi bane turi batanu turi batandatu dufite ekipe yuzuye y'amagare dushobora kuba twakinira hamwe tukaba twakora n'ibitangaza tukabasha gutwara medale mu mikino nk'iyi ngiyi
urakoze
kwitegura bisaba imbaraga nyinshi
urakoze
akantu gato nakongeraho nkibanze mu magambo ni ukuri gukorera mu ma ekipe birafasha ngira ngo no kugira ngo tubone no itike yo kuza hano muri Olympique nubwo Hadi Janvier na bagenzi be bari kumwe muri ekipe nationale bari mu mikino nyafurika tubasha gutahana umudari wa golden ubwo ba ekipe nationale yafatanyaga tubasha kugera kuri iyi ntera yo kuba mu bihugu bya mbere dushobora kwitabira muri Afurika dushobora kwitabira n'umukino w'amagare muri Jeux Olympiques rero gukorana nka ekipe bifite imbaraga nyinshi zongera ku bakinnyi ku basikete
urakoze Adrien Niyonshuti bwana Manirarora Adrien Niyonshuti avuze ku kijyanye no gukorana gukina nk'ikipe arashima intambwe imaze guterwa mu guteza imbere umukino w'amagare kuko abakinnyi bagenda barushaho kwitabira imikino Olympique ese nk'imigambi yavuba mufite yo kugira ngo mwongere abanyarwanda bitabira imikino Olympique ni nk'iyi
mbyo kuri mere kuri cyavuze natwe turabizi koko y'abantu bakora mu ikipe imwe umwe agenda berekera undi ndetse n'abantu bashobora kuruko badepasa ariko byo ntabwo tubyiha ko buriya kugira ngo tubone umuntu ujya mu mikino Olympique mu magare cyari cyane mu muhanda nuko twari abakenda muri Afurika mu rwego rwo cyane kugenda mu muhanda amakipe rero atatu ya mbere ajyana team sport ajyana abantu barenze babiri batatu ibyo ntibyabishobokeye ubu intego dufite kugira ngo ibyo bintu bigerweho ni ugukora kandi siporo ntabwo ari umunyatesite gusa mu nzego zose ni ukuvuga abayobozi abatekinisiye abakoci abaganga ndetse n'ubuyobozi bushaka ibikoresho ariko cyane cyane ubuyobozi bwiza bw'amafederasiyo nibwo bwatuma tugera kuri iyo ntego hanyuma tukaproduza abakinnyi benshi mu rwego rwo hasi babyara bakeya bazima bakomeye mu rwego rwo hejuru ngiyo ni gahunda ni igenamigambi ni plan d'action na plan strategique tanye ko amafederasiyo menshi twatanga ibintu byo kugendera ku mihigo nika ko icyo kizagerwaho
urakoze cyane Manirarora kuri telefoni kandi turi kumwe na Fisto Fisto mwiriwe neza uri hehe ikibazo
yego yewe yari hine berano
kubirikanye
n'abagi
gerageza uvuge cyane muri ijwi ryawe ntabwo tukumva neza
yego sinagomba mvuge kubiri cyane cyane n'abakiri bato b'abarundi turabona ari bakazi ari n'undi murundi gatene ubona barashyize impano bagashyira muri iyi ngeze cyane yo gushyira kugira atekereze nuko bagize ishyaka ryabo kukongera kubera urabona kugira ati iyo bari mu Burundi na Nigeria nibo bonyine bagira ishyaka urabona icyo nka Diane wewe ya Ziri y'umuntu ya Amerika yatuma agira performance nziza na Francine wewe na wenye Faruko nyine nawe yatangiye kubikora no ibose ibururi gakemo wese naramubonye sega ati munyeshuwe urabona icyo ari performance nziza bashyize mu mayi bituma bashyira imbere ikibazo kiwanje cyose cyari ikizi ufashe nk'igihugu kiwashyize muri Afurika kubera iki ubuyobozi butabishyiramo ingufu kandi ngo nabwo ari zanira ekonomi ubukungu mu gihugu bukazana ku iterambere bukazana no kurinda
Urakoze Fisto kandi nanababwire ko tuzakomeza kugerageza gushakisha intumwa z'u Burundi ziririyo kugira ngo nabo tuzaganire, ariko icyo kibazo cyawe kijyanye no kuba ubuyobozi budashyira ingufu mu mikino, wenda bwana Eli Manirarora araza kugerageza kugisubiza. Reka dufate na nitunga mwiriwe.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe uri he?
Ndi mu ntara Muyinga muri komine Bumeza. Nashaka mbaze ikibazo abarundi baba baserukiye nyine u Burundi muri izo zone z'Olympique baba bashika kuri bangahe. Hari akabazo kagira kabiri ko numvise hari umunyarwanda yaba yaragize ingorane akagwa, ariko ari muri ayo mahiganwa baba bagiye batwaye abaganga karuhariwe bose kuca babavura hamwe ntacyo havuragira nk'imvune mu nyuma nibomera gutumwa ko kandi hageze igihe cyo gusubira guhiganwa ntacyo havure byanga ko asubira kubandanya amahiganwa nk'uko byari bimeze. Baba bagiye batwaye abaganga bamenyereye cyane nk'abandi.
Urakoze nitunga. Nk'uko nari maze kubivuga, turimo turagerageza kuzavugana n'intumwa z'u Burundi ziri mu marushanwa y'Irio, ariko bwana Manirarora yaravuze ku kibazo kijyanye n'ubuyobozi budatanga ubushobozi ku bakinnyi, akavuga ko kenshi na kenshi abakinnyi usanga batera imbere kubera ishyaka baba bafite ubwabo. Icyo kibazo mwaba mugifite mu Rwanda?
Wenda wabaje icyo kibazo sinamwumvishe neza, ariko nyeka yuko ubwo buyobozi avuga bw'abatara bw'u Rwanda, kuko turebye muri siporo muri rusange, urebye mu Rwanda nk'igihugu, ubuyobozi bw'igihugu ingufu bwashyize mu kubaka infrastructure, urebye ibibuga dufite mu Rwanda ntacyo ntabwo wakwirwa u Rwanda ntabwo wabona icyo runenga nk'ubuyobozi bw'igihugu. Urebye amafaranga bashyira muri siporo, urebye abakoci ukuntu bazana abakoci mpuzamahanga, urebye amahugurwa dukoresha nka komite olympique y'abatoza, amafederasiyo nk'atandatu yagiye abenefisiya amahugurwa y'abatoza hafi 30-30 muri ino myaka ine ishize. Mu by'ukuri ubuyobozi ntacyo umuntu yabushinja, ndavuga ubuyobozi bw'igihugu, ahubwo wenda twakwishyiza twebwe abashinzwe kubishyira mu bikorwa, abashinzwe kubishyira mu bikorwa, kuko igihugu gifite ubushake, nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abaminisitiri bose bafite ubushake, kandi mu by'ukuri nyayo ku bwanjye mbona ntacyo batakoze, kuko ureba hari nk'ahantu siporo yo mu Rwanda irimo amafaranga kuturu tukaba turusha amafaranga, ariko ugasanga bagenda babona imidari, ahubwo kubishyira mu bikorwa nibyo twagombye kwameliora. Ubuyobozi bw'amafederasiyo bwiza, abatoza bazi gutegura umukinnyi, ndetse tugashaka na babandi bakabare mu gushaka impano hakiri kare kugira ngo bakore urwo rugendo rwose rutume umukinnyi runaka agera ku rwego rwo hejuru aricaye. Nta kindi rero, iyo baza ari nziza yufite abatrete wenda tuvuge nka 500 bakora imyitozo b'abana, ni ngombwa ko azagera hejuru hari nk'abatrete 5 bazajya mu mikino nk'iri Olympic. Iyo baza ibaye mbi mu by'ukuri ntabwo bigenda neza. Niyo mpamvu ureba nk'iyo sikirini twavugaga, urebye kompetisiyo ziba mu Rwanda, urebye amasantre hari ya Adrien Nshuti ni Musanze, bigaragara ko tuzajya tugenda tubona abatleta mu rwego rwo hejuru bakomeye. Ku byerekeranye n'umurundi wavuze iby'ubuganga rero, nubwo wenda ari umurundi ariko n'abanyarwanda babaje, mu by'ukuri iyo tugiye mu kintu nk'iki tujyana n'abaganga, dufite abaganga babiri, dufite umuganga ushinzwe indwara zisanzwe ndetse n'ushinzwe n'umuganga wo muri federasiyo ya sikirizime, ndetse abaye n'umunyonzi nawe nawe yatwaye igare. Ikindi kandi ni uko hano muri rusange haba hari n'abaganga ba kompetisiyo b'urwego rwinshi, na Adrien Nshuti rero no ku rwego rwe n'ukuntu ameze afite n'abaganga be bamukurikirana mu rwego rw'isi, nabo baba bamureba ndetse babaza n'uko bimeze. Mu by'ukuri nta kibazo cy'abaganga kiba gihari, ariko hari igihe impanuka iba irenze urwo rwego rwo gutuma umukinnyi akomeza gutwara igare.
Hari icyo wifuza kongeraho Adrien Nshuti?
Kuri ibyo ngibyo bijyanye n'abaganga no kureba abakinnyi nyuma y'impanuka cyangwa se habaho ikibazo runaka, imikino nk'iyi ya Jeux Olympique ni imikino iba iteguye ku rwego au niveau national, abaganga baba bahari, abadokteri baba bahari. Mu kanya ubwo navuganaga na mugenzi w'umunyamakuru arimo kumpamagara kugira ngo adukonekite tubanze kuvugana, nge nari ndi kwa muganga, n'ubu tuvugana nicaye kuri reception yo kwa muganga ahantu hagenewe kuvurirwa umuatleti se wese ufite ikibazo runaka ntagari kuvuga ngo tugomba kuzana abaganga bacu bagomba kutwita aba physiotherapiste n'ibindi bitandukanye ariko ari abadokteri bashinzwe bijyanye na maskane baba baraturutse hirya no hino baba volunteers babafite ubunararibonye mu bijyanye n'imikino n'imikino ya siporo hano ku buryo ikibazo cyose wagira bahita bakuba hafi bagahita bagufasha ejo nubwo naguye nkagira ikibazo cy'ibisebe no gukomereka n'iki na mbere yaho nanagize ikindi kibazo cy'umugongo ndaza bahita rwose bambura barasikana barasanga nta kibazo na kimwe cyabaye ibyo ni ibintu abaganga abantu bategura ino mikino baba bararangije gutegura mu rwego rwo hejuru ariko bikaba nta byiza nawe iyo ufite dufite umuganga ushobora kukumva mukavuga no mu rurimi rumwe kandi utinda babara akaba yabasha kugenda noneho agafata ibikoresho akaba yagukurikiranira hari numva aricyo kintu nakongeraho ibindi bijyanye n'amasantire bose mu gihugu cyacu ndetse na federasiyo ya sikirizime biragenda neza navuga no mu yandi mafederasiyo bashyiremo imbaraga kurushaho gushakira abatete imikino itandukanye ndetse n'amasantire atandukanye byibura buri karere kagire kabisa santire abana bazajya bisangamo bahujwe na siporo gusa bagakina siporo runaka zitandukanye ntekereza ko mu myaka iri imbere nk'icumi cumi n'itanu makumyabiri twaba dufite abakinnyi bazatwara imidari ku rwego rw'isi.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi abatumirwa bacu ari Adrien Niyonshuti, akaba ari umunyarwanda usiganwa ku igare, ndetse na Eli Manirarora, vice president wa komite olympique yo mu Rwanda. Bose bari i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Isaac. Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo.
Bo nagomba kubaza. Alo.
Turakumva, baza.
Nagomba kubaza mwabo bakinyi harimo abarundi bacu bangahe mubona bashoboye cyane mubona bimeze gute abarundi n'abanyarwanda mubona ari bandi bashoboye cyane kubijyanye n'iyo mikino nyine.
Urakoze. Nongere nibutse abantu ko kubijyanye n'abakinnyi b'abarundi n'uburyo bitwaye, tuzabategurira ikindi kiganiro kimeze nk'iki kugira ngo tuvugane n'abarundi, ariko abatumirwa bacu akakanya nibaza ko badashobora gusubiza ibyo bibazo. Reka dufate na Olivier. Olivier, mwiriwe neza. Allo Olivier. Olivier, mwiriwe. Olivier, ndibaza ko tumubuze kuri telefone. Adrien Niyonshuti, ku munsi w'ejo wagombaga gusiganwa ibirometero 237. Ese wari wakirutse cyangwa se wari wagasiganwe ibirometero bingana gutya?
Ibirometero bingana gutya nari maze kubyitegura igihe kirekire, kuko muri Tour de Suisse yari yabanje mu kwezi kwa gatandatu gushyira ukwa karindwi nari nayiteguye. Kompetisiyo imara iminsi icyenda, nari nakinnye n'ibirometero bijya kungana n'ibyo. Noneho by'akarusho mu kwezi kwa karindwi nari nirutse mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya shampiyona bijyanye n'amagare. Nanitabiriye umukino wa Tour de Pologne muri Pologne, aho harimo imikino etape imwe yegera ya gatatu n'iya kane. Twari dufite ibirometero 254. Urumva nari mfite nari narangije kwitoza no gukompetisa ibirometero bigeze ku byo nzakina hano. Noneho by'umwihariko nari mvuye mu mukino uwo bita San Sebastian muri Espagne ku tariki 30 z'ukwezi gushize, aho ku itariki ya mbere nafashe urugendo ruza hano i Rio, nari nakinnye umukino ufite ibirometero 225, mbasha no kurangiza rwose. Mfite ndi confidence yuko nashobora kwitwara neza hano ku munsi w'ejo, nubwo bitagenze nyine neza nk'uko mu mikino, ariko bimeze nk'uko natangiye nkubwira kare, ariko ubu nararibonye mu birometero bingana gutyo nari mbufite, narangije kwitoza, narakoze n'amakompetisiyo ari muri urwo rwego.
Intego wari ufite muri iri rushanwa yari iyihe?
In
intego yanje ejo bundi byari kujya icyo bita breakaway muri muri ya groupe y'abantu b'imbere nubwo speed naho twatangire dore ko n'igihugu cy'u Rwanda turi muri top the rank turi inyuma hatangiriye inyuma nubwo ahagana inyuma cyane kubera ko tutari mu bihugu bya mbere mu bijyanye no gutwara amagare nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kugera muri ya kundi imbere yabasha kujya imbere muri abantu batanu basanga batandatu warebaga imbere nibyaje kunyorohera kubera imbaraga nari nakoresheje n'ukuntu kosi yari imeze nyine twarihutaga harimo umuyaga mwinshi abantu ab'imbere baza kugenda ntabashe kubagendamo ubwo nsigarana gori ya kabiri yo gukina nkaza kurangiza umukino ndi muri pozisiyo nziza kuko hano harimo abakinnyi benshi dukina natwemo abatimeti banjye bo muri team de Mechana the nation data twari turi kumwe bagera ku 8-7 n'abandi bagenzi banjye batandukanye tuziranye mu makompetisiyo atandukanye nari ndaho hafi gore yanjye ari ukurangiza umukino ariko ntibyaje kurangira neza ubwo nakoraga impanuka nyine no gupfisha igare burundu igare makanika agerageza kurira ikibazo cyaryo nticyahita kiboneka ariko mu gitondo cyarangije kukibona arikoze mu kanya ndajya mu myitozo ubwo nyine iyo niyo ni nazo nzozi zanjye nari mfite ku munsi w'ejo kugenda breakaway cyangwa se nkarangiza competition kuko kurangiza competition ngira ngo wabonye kuri resilita ko yarangijwe n'abantu bake nanjye nza kurangiza muri bariya bake byari kuba binshimishe cyane.
Urakoze Adrien niyo nshuti kuri telefoni kandi turi kumwe na Olivier mwiriwe?
Mwiriwe.
Uri hehe Olivier?
Ubujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ni bitekerezo. Ego, nagira kwanya manze yari ntege abarundi baserukiye Burundi ego gazeno muri Brezil ivuga ati nibabandanye bagira intege 55 azibaga n'intsinzi Burundi kuko namugarungitse bukeneye intsinzi nongera kandi nkavuga sitasiyo ko Adrien niyo nshuti bari bakanitane kumbure nagirango bataze kuribandanya ihangane nkumbure Imana ifite indi migambi ifite n'intsinzi igenda nsarisho samu agize neza.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na James mwiriwe?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Ndaramukije watumiye nongera ndabatera intege nonga ndababwira ati muwandaye mwihangana ama James itekezo gitoye kuko tugiye kuraba mu Burundi hariho abanyagihugu canke abenegihugu bafise ingabirano zitandukanye ariko tugiye kuraba byaravuzwe yuko mu gihe bafata urugendo baja muri ayo mahiganwa habaye ikigo ingorane z'uburyo mbega nagomba se n'ubibariza ibyavuga byo bari hoho mu gushikayo mubona mwafashwe gute ni bintu mbona umenga ntibishimishije nk'abansaba abantu batwara ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama yuko bokwikubita gashi bakareka kona n'amahera mu bintu bitagira akamaro nyabona ibigira akamaro bifasha bene Burundi gutera imbere no kumenyesha igihugu cyacu kure ngo gishike kure bakabandanya babafashe nta kubacira amaboko mu mugongo n'icyo nongera ndamubwira pole abandanye kwihangana Imana mutubwira byose iramubona murakoze.
Urakoze James gusa icyo kibazo cyawe ntago twakibonera igisubizo kuko tudafite abayobozi baserukiye leta y'u Burundi kuba bakigusubiza. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Bwana Eli Manirarora, hari byinshi byavuzwe ku mitegurire y'imikino Olympique aho ngaho muri Brazil. Ese nk'umuntu uraho ngaho iriyo ibyagiye byandikwa cyangwa se bivugwa ku maradiyo namwe niko mwabibonye cyangwa se isura mwahasanze itandukanye n'ibyo mwumvaga?
Murakoze cyane. Imikino nk'ingi igiye kuba ahantu hose usanga bavuga ibintu by'ihero cyane ndetse bakandika n'ibintu by'amakabya nkuru. Yewe hari banditse ibya zika, nta zika tugiye tubona. Yewe ndetse na musikeri nta nozo dukoresha kandi nta muntu umwe agira ikibazo uretse ko dufite n'imiti twitere duporoteja. Mu by'ukuri imikino ya Rio de Janeiro ntaho itandukaniye n'iya Londres. Ibintu byose biri ku murongo, kompetisiyo ziragenda neza. Ahubwo ikigaragara ni uko harimo abakipe bakomeye kurusha imikino yose ndewe maze kubona niyo maze kumva ku buryo ibyo bavugaga na ibinyamakuru bitangaza ibyo bishatse ariko nge nta kintu nta na sentome n'ibyo bavuze nayo nabona.
Adrien niyo nkuru wowe nk'umukinnyi nawe ushobora kuba hari impungenge wari ufite mbere yuko uza iriyo ukurikije ibyagiye byandikwa cyangwa se bivugwa ku maradiyo.
Mukuru nge nta mpungenge nari mfite kuko maze kwitabira amakompetition menshi atandukanye mu bihugu bitandukanye kuzana numvaga nta kibazo biba by'umwihariko nk'umuntu uturuka muri igihugu cy'iwacu aho nko mu Rwanda cyangwa se muri East Africa kuko tukwanyuze mu bibazo byinshi bitandukanye mba numva ari ibintu bisanzwe naje hano numva ari ibintu bisanzwe naje hano nta rukingo mfite cyangwa se niteye nk'iki nk'uko abandi bazungu benshi baba mu rwego rwo hejuru batinye kuzana bavuga ngo inyibu amasazi ngo ntabwo ateguye neza ibibazo ibinini nageze hano nsanga virage imeze neza arateguye neza n'abantu bari kuru cyane babona bafashanya ibintu byose biri ku murongo aho ugiye kubaza abantu baragusobanurira ni ukuri nta kibazo na kimwe nigeze mpabona.
Mu gusoza Adrien niyo nkuru niyo nshuti intego yawe mu minsi ya vuba wifuza kugeraho ni iyihe?
Intego yanjye mukuru nyirizina ku itariki 20 z'uku kwezi ndifuza cyangwa se ndumva nshobora kwitabira imikino ya Vota Espanye izaba ereya Rusiya bita World Tour izabera muri Espanye izatangira ku itariki 20 kugeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa cyenda nkaba ari njye munyarwanda wenda wa mbere uzaba weshagaye kuko kwitabira imikino aba ariyo ntumbero yanjye nifuza kuba nageraho muri uno mwaka ndetse no kuba wenda nakwitabira World Championship. Ubwo rero nyuma yaho hari indi mikino myinshi itandukanye nimara kwitabira uno mukino naba nazabona amahirwe yo kuzerekeza mu mikino nka Giro d'Italia cyangwa se na Tour de France mu mwaka uri imbere cyangwa se uzakurikira.
Urakoze cyane Adrien niyo nshuti. Bwana Manirarora, niki wabwira abanyarwanda mu masegonda make cyane bakurikirana imikino Olympic cyane cyane bifuza kugira icyo bamenya ku banyarwanda bitabiriye amarushanwa?
Icyo nababwira cyane ni kubashimira, mbashimira ko bakurikirana imikino Olympic ndetse ko mbashimira ko yemeye yuko bahagarirwa n'abakinnyi barindwi mu by'ukuri ntako batagize. Mbasaba kugira ngo batujye inyuma mu bitekerezo, batujye inyuma ku mutima ndetse n'abasenga Imana ikabumva bateye kubona Imana yagira akamaro.
Urakoze bwana Eli Manirarora, nshuti mwese mwari muduteze amatwi. Nagira ngo nshimire cyane bwana Adrien niyo nshuti kubwa kanya yagize kugira ngo tuganire. Bwana niyo nshuti wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Nyiringa Amerika ndabashimiye mukuri mu rusange na mahirwe tuba tubashe kubona yo gusobanurira abanyarwanda ndetse abarundi nabo muri East Africa bijyanye n'imikino hano tuba twitabire. Murakoze cyane.
Urakoze nawe bwana Eli Manirarora, Vice President wa Komite Olympique mu Rwanda. Nawe nagira ngo ngushimire cyane akanya wa Haira Dijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kubibera aho ngaho Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil.
Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye kandi nshimiye na Radio Ijwi rya Amerika igikorwa bikoze muri aka kaca cyo guteza imbere siporo muri rusange.
Urakoze cyane Eli Manirarora, nshimire namwe nshuti mwese mwakurikiye kino kiganiro, nshimire namwe mwagize uruhare muri kino kiganiro, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire Fatuma Almas Kalala wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema.
Bivuga ni yudahari.